kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gad jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabe hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Waxabajjii 27 bara 2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamoltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Gaazexeessonni jaarmayaa raadiyoo fi televiziyoona mootummaa Oromiyaaf hojjetan 18 hojii akka dhaaban ta'eera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu dhaggeeffattoota keenyaan jaallanne gammadaati.
Hoogganoonni Afrikaa Investimentii qonnaaf waamicha godhamee deeggaranii jiran gabaasa keenya oduu keessaati. As Washington DC keessa kan jiru Smithsonian Museum jedhamu keessatti qophii qophaa'ee ilaalchisuun gara booda qophii addaa qabna. Gulaalaan imaammata United States calaqqisus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Gaazexeessonni dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona mootummaa naannoo Oromiyaaf hojjetan 18 hojii isaanii akka dhaaban taasifamuun beekamee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa gaazexeessootaaf marsariitii oduu kana fudhatanii ba'an akka haasofsiisetti waajjira haadhoo Adaamaaf godinaaleerra jiran keessaati jarreen kun akka hojii dhaaban taasifame. Maddeen maqaan isaanii fan ta'in raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaazexeessonni kun hojii isaanii dhaabuuf sirnaan sababaan kenname kan hin jirre yoo ta'u, waxabajjii 25 bara 2014 waardiyyaa waajjiraa gaazexeessonni akka wal hin seenne ittise. Gaazexeessota kana keessaa kutaa oduu, bashannanaa, sagantaalee barnootaa akkasumas teeknooloojii fi misooma sagantaa adda addaa dhiyeessuun muuxannoo waggaa dheeraa kanneen qaban keessatti argamu. Dhaabbati raadiyoo fi televiziyoonii Oromiyaa gaazexeessotaa fi oduu gabaastotaaf seminaara ega kennee booda tarkaanfiin kun fudhatame jedhama. Gaazexeessota hojii akka dhaaban taasifaman akkasumas aangawoota Oromiyaa haasofsiisuuf yaaliin goone milkoofne akka arganneetti itti deebina. Walgahii gamtaa Afrikaa magaalaa galma mootummaa Ekuatooriyaal Giinii Malaabuu keessatti gaggeessame har'a yeroo xumuramutti qonnaa irratti investimentiin gaggeeffamu caalaatti akka jajjabaatu hoogganoonni Afrikaa gaafatanii jiru. Kana malees walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa qabee hanga Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa Arditti qabee jiru dhaabsisuu kan ilaaleenis dubbatameera. Gabaasa kana Geeb Jaasaloot erge sora.
Waldaan Afrikaa korisa bara jireenyaa yookaan ammoo barana kana jireenya Afrikaa wayyeessuu fi jalqaba hojii akka namni argatu akka namni midhaanii nuuf danda'uu fi rakkoolee ittiin hojjechuu qaban keessa qara jijjiiramu qilleensa wayyeessuun waan duraana qabaa jedhan. Yaad kana itti gaafatamtuu waldaa Afrikaa Nikosazaanaa Zuumaatti akka dhaabbileen dhuunfaatii fi dureeyyiilleen qoodi keessa qabaataniitiin qonna Afrikaa wayyeessuu fi teknooloojii barana qabaachuu qaban yaad dhiyeessa.
Tawaa agriikaalcha. In the main is still quite traditional and
qonni keenya ammallee akkuma durii duuba jira. Malli dansaan qonnaa kana qarooma baranaatiin wal qabsiisanii jabeessu.
Akka gorsaan damee dhaaba qilleensa wayyaa'uuf hojjetu Urung Hu jedhutti korii ministeerota Afrikaa magaalaa Malaabootti itti jiran kun aga guddaan gamum kanaan investimentii wayyeessuuf hojjeta. Wanni qara akka midhaan irraa bu'aa argachuu danda'an, akka gibir lafaa walitti qabuu danda'an, akka dubartooti qilleensa jijjiiramuun wal fudhachuu danda'an, akka midhaan qilleensa jijjiiramaatiin wal barachuu danda'anii fi akka isaan hojii gargaraatiin qooda keessa qabaachuu danda'an irratti hojjechu. Wanni dhibiin qonna Afrikaatti rakkoo ta'a akka jechee Zuumaatti waldhaba Afrikaa keessa jiru keessumattuyyuu Suudaan Kibbaatii fi biyya Afrikaa Waaltaa fa'a. Waldaan Afrikaa Suudaan Kibbaatii waraana ramadeetiin akka biyyittiin nagaa argattu waraan qopheessee fi lafa qaba.
Sababa amantii kiristiyaanaa hordoftuuf jecha adabi du'aa kan irratti murame haati ijoollee lamaa Miriyaam Ibraahim to'annaa poolisii Sudaan keessaa yeroo lammataaf wabiin kaliisa gaggadhiifamtee booda abbaa warraa ishee fi ijoollee ishee lamaan wajjin embasii Ameerikaa gamas jirutti dahattee jirti. Umriin ishee 27 akka ta'e Miriyaam wiixata darbee wabiin gadhiifamtee booda bulleessaa jechuudha kibxata dirree xayyaaraa kaartuun keessaa qabamte. Abbaan alangaa kan mootummaa Mahaammad Nabii akka ibsanitti.
هذا الافراج لا يعطيها الحق في ان تغادر خارج السودان باعتبار انها مفرج عنها بالضمان وبالتالي لا زالت
شين قد يفهموا جچوني سودانين قد يفتبا ودندي سي جچوميتي سبب انساس وبين قد يفهمتي كان افجچا همنان الرتي دياچو ملا همنان دياتن ارا كا وتانان امل ديمون دندسو تو بانان امل هارا دياتين من مرتيتي دياچو قبجي جدنيرو Kibxata darbe poolisiin Miriyaamin dirree xayyaaraa qabee kan hidhe paaspoortii sobaa ba'uuf turtee jedheetu. kun irratti muramnaan dollar Amerikaa 18 wabii kennuuf jirti. Dubbiimtuu ministirii dantaalaa Amerikaa Mary Harf akka jedhanitti Miriam Amerikaa seenuuf galmee ishee barbaachisu hundumaa qabdi. Kun raadiyoo sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Ukireen gamtaa Awurooppaa wajjin waldaa daldalaaf diinagdee guddaa qabaachuuf har'a Biraasels keessatti walii mallatteessanii jiru. Gama kaaniin adda baatota Raashiyaa deeggaran waliin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa torban darbe tolfame dheeressuuf dhiisuu irratti murteessuuf hin jiraa jedhu. Ukireen waliigaltee daldala walabaa kana gamtaa Awurooppaa wajjin mallatteessuuf gatii guddaa baaftee kunis seena qabeessa jedhan. Oduu amma nu ga'een immoo Raashiyaan waliigaltee kana qeeqxee jirti. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin waliigaltee walfalmisiisaa ta'eetu Ukireen keessatti pireezidaanticha Raashiyaa deeggaran turan isaan jalqabaa waggaa kanatti aangoorraa darbee uummanni Ukireenis aangawoota Awurooppaa yookiin Raashiyaaf amanamoo ta'an keessaa akka filatu dirqisiifamee jedhan. Ukireen keessatti dhukaasa dhaabinsi yeroo dheeraa akka jiraatu kafedhan Puutin. Kunis aangawoota Ukireeniif adda baatota Raashiyaa deeggaran gidduutti mariin akka gaggeeffamuuf yeroo kennaa jedhu. Biyyootiin dur tokkummaa Sooviyeet jala turan Joorjiyaa fi Moldoovaan har'a waliigaltee daldalaa bal'aa gamtaa Awurooppaa wajjin mallatteessanii jiru. Kunis oomishni biyyootii lameeni baasii dilaalaa tokko malee namoota miliyoona 500 kanneen biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa 28 keessa jiranii dhaqqaba. Pireezidaantiin Raashiyaa kanarratti yaada ofii kennaniin mormii dhageessaniiru. Loote seentonni daangaa banaa Siiriyaa fi Iraaq gidduu jiru irratti hiriiruun kutaa sana keessatti yaada wal'aa'uu muusaa hoogganaan mormitoota Siiriyaa kan yaada madaalawaa qaban ibsanii jiru. Hoogganaan mormitoota kan Siiriyaa Ahmad Al-Jarba ministirii dantaalaa Ameerikaa Jaan Keeriif Jiddaa keessatti rakkeebsanitti duulli shororkeessummaa irratti gaggeeffamu yoomiyyuu caalaa jabaachuu qaba. Humnootiin ribxe loltootaa waraana pireezidaantii Siiriyaa Bashir Al-Asaadiif garee Al-Qaayidaatti hidhata qaban dhiibaa yeroo jiran kanatti gargaarsi dabalataa biyyooti alaa kan akka Ameerikaaf Saawudii Arabiyaa irraa kan eegamu ta'uu Jarbaan hubachiisanii jiru. Keeriin Jarbaaniif akka ibsanitti ribxe loltoonni yaada madaalawaa qaban daangaa ce'uudhaan leetosoontota sunni kan Isil irratti duula waraanaa gaggeeffamuuf akkaan barbaachisaadha jedhu. Israa'el keessatti mirga baqattootaa dhorkamne jechuudhaan kanneen himatan baqattoonni Afrikaa naannoo daangaa Masriif Israa'elitti dhiyoo ta'etti hiriiraniiru. 1,200 caalaa kan ta'anii fi irra hedduun isaanii baqattoota Eertiraaf Sudaan kan ta'an jireenya mooraa keessaa jedhame kan mana hidhaa wajjin wal fakkaatu nuffine. Israa'el gaaffii keenya simattee mirga baqattootaa nuuf alaa nuun eegdu taanaan jaarmeeyaa UNHCRitti nu alaattu jedhu. Baqataan Alam jedhamu VOA akka ibsetti mooraa baqattootaa Holat jedhamu tajaajila wal'aansa fayyaaf eegumsa nagaa kennaa jiru hamaa waan ta'eef jireenya hamaa kana dadhabne jechuudhaan hiriira kana waamuu isaanii dubbateera. Niipee Peters kan jedhamu namni kabajamuu mirga namaa qabsaa'u kan Israa'el mootummaan Israa'el baqattoota irratti loogii fi miidhaa geessisa jechuudhaan kanas dhaabuu akka qabu dubbatee baqattoota Eertiraaf Sudaan wajjin hiriira kanatti hirmaateera. Oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo hedduu kan dhageessifnu wallee biyyoota alaa keessaa kan armaan gadiin sagantaa keenyaaf itti ceenu. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy. Back into you once I figured it out. You were right here.
Cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go.
Justin Timberlake hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 ta'eera. Sunu biraa immoo waaree booda 1:42. Smithsonian Institution kan jedhamu dhaabii qorannoo fi muuziyeemii Ameerikaa beekamaan waggaa waggaan qophii aadaa, seenaa fi fayyaa biyyoota garaa garaa addunyaan wal barsiisuuf qophii Smithsonian Folktale jedhamu qopheesse waan uummati tokko qabu addunyaan wal barsiisa qophiin barana torban darbee jalqabee teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC bakka National Mall jedhamutti agarsiifamutti jira. Aadaa barana agarsiifamaa jiran keessaa tokko aadaa Oromoo Keeniyaati. Mana jaaranii iddootti sirban aadaa wal barsiisan qopheessanii uummata barsiisutti jiran haga torban dhufuutti illee ittuma fufa. Sooraatu gamasitti argamuun gabaase kunoo.
Yala mamma kadir kotola tarmijira kadir kotola warra jiltan aduf ke satokko sirbisa guya dibi debina kadir dadabbi gom tabagna gando
e bagna gando e tani dadabbi ndasa
e ndasa dadabbi
lofti du dagara la fatu ni dinne dufne amu angu to danzati
ai dan saye e medu fatin te santuna kamika na maf duftani woni guddu duguma ada garsi su duftani ta tulla kamiti aga dufati tana faga mitu koppo oftani isanna agami wali dufan kenya nar mandura tijila kanati duften bet isanna mo romo fulabu tani te duftani agami tu koppo oftani dufati tana
tuya furtama bandi walin trena kasi torche gadufe e kani na mo kartistiti na mikenya kesa gadufnu na mafurta mishaniti
warra
amma ka Eric Mainaina fa warra chibbe bekam suni garab mo afan ke nati na mijirna kan na mikeen dibini ka gadufe karawan ada garsi sada ti gadufe ankara sirvati natu filatami akasi gadufe Smithsonian Folklife Festival tanatam invitation ni lenu erge ajila manduratti invitation nu ergite ammo am dufne arman banem kalejal kamne kalejal kamne agar si si yallen na fi Eric Mainaina dani namma sirbitu Kenya ti nambe kama na fi satti guyat sa tok tok walte kaba kalelle arralle akas irrolle so akasi jir gababin
mana kan sirbitan jechu nduguma sirbika sawane dulalu jira ke sirbitun afurta mishani lafa babati jechu lafa chocho so jirtani mana kan sirbitan agudan
agudan namo fanu fi sirba nalli na fanum ke sabu mu fif sada e chujir
aha me manje te kana agdi kero na fi agdi ka guya debi dacha na mosrib sirb khaysa me fakena
ay sirb sirb ke samanta na sa sa namu makakasa abu wa mu fi farsa nalli ni gada sada raba gada farsa nalli ni tinum sada idanin
kam sirb ujira kun sirb sawahiliti wal jalal na je chujira sa bandi swali sirb ujira
him or her how to dance to Gurufiki, then you're going to sing for us and help us as we dance. Who's going to be the first friend? He comes.
Clap, change hands, one, two, clap.
Chapara Fiki Fiki, Chapara Fiki Fiki, Chapara Fiki.
Sirbi kura mo sirbi namila maa harko wala kabate wali insirbu li rafna dene tarko wala namila mo li insirbu.
Let's keep round in a circle.
Om pelenke bali bali,
om pelenke bali bali,
om pelenke bali,
zamani mulifanya.
Om pelenke bali bali,
om pelenke bali bali,
om pelenke bali, zamani mulifanya.
Kati fulana manta nanjir tunen national mall, national mall in tunen fula torbani biya alagar garawana kakat ko pesani agi guddani ko pi Kenya kesejira nyata dugatin Kenya kejirti sirbi biya len kejira meke ya anela lalla war khesum maruf khesa fakenda bi China tin amru fejira kana mo Kenya khesa namro mo ka burana nama du fejira me khe demne tin manta jira man fakati jenna alagar si su jira tiyada jenna war sirbi dubra jolle dubra yo khana moy duru fudani farsu jirani ta sir bori da chu jir khesa khana mo farwar da chu jiran khesa me chakasa janna galle galle da chu jir
galle manurma
iya riyo
holulenji se addo
galle galle
khenno
iya riyo
dale jede addo
galle galle
manurma
iya riyo
sare jede addo
galle galle
khenno
iya riyo
jede addo
galle galle
manurma
iya riyo
yencho jede addo
galle galle
warri khenno
iya riyo
nu gurgure addo
galle galle
manurma
iya riyo
nu gugube addo
galle galle
warri khenno
iya riyo
holoti mare addo
galle galle
ha manurma
Iyaniyo
holi chomare addo
galle galle
warri khenno
iyaniyo
dale jede addo
galle galle
o ha manurma
iyaniyo
sare jede addo
galle galle
galle
iyaniyo
kar kar galle addo
galle galle
o galo
iyaniyo
ani galle addo
galle galle
marre addo
galle galle
galalcha
iyaniyo
metindate addo
galle galle
dabondate
iyaniyo
furogete addo
galle galle
metindate
iyaniyo
muragete addo
galle galle
dabondate
iyaniyo
furogete addo
galle galle
metindate
iyaniyo
tasibilo addo
galle galle
bondate
iyaniyo
tawasilo addo
galle galle
galle galle
iyaniyo
gar gar galle addo
galle galle
do dan sala chu jirani sirbu hana faru tan jiddo kunneti ni namchu fa magaga gafacha fulana mantan ke jirto ne mana mane kunni dase akdase ejarani mana manen mamboranati national mall ke se jarani tini waya ada ofi nagateti ni namu waya ada ofi nagateti ta tawunjira tarkata nagatutu manjilo to khumjiran be kha tunkilkille
tunkilkil tumichira tunkilkille
harka ke yatte tunlenge tumichira kuna mokilkille ayye ato ta imu morma qabda
umuntunini umuntun qalimeden nitidirs qabdun naqat dubartin naqat dubarti makayi qab nitidirs qabda mahuda duwan demteden wonu kun nitidirs qabdu guyafudan itnaqan harka kunillen kunsho bakilkilleden hadura khun umura nam ilmedale gujagu bifat khayjate dan akana tullen tamila tullen kome dan ni ti arbirsi duri arbije su kome khayate dan e gudof kho ni ti kome qabdu ni ti dirsi si arba qabe dan arbije
duri amma amni jesan
amni jesan am sirkali no yadi yar angu tinjira
eno angu tan amumtu namumtu tugda benta entuga
dargan namrame to khatu kunjir sirkali no nam qaba
amma fi sirkali ko fadon tatino namu wan faida sa yu barate aha ko gurro ta
gurrat gurro tulen nama nitin dirs kam to gurdu wante adan qab gurro sin gurro ganami jolle gubbi fatelen gurro tumat guyo gur egi gete gurro tan tumatte gurri mirgiti khadirsa gurri bitati khailma gurro du wante nitin dirs kam khadirsa
kabita
khailma anything is up the Hailem of the Gurdu one day.
Kamachi, good answer. Nuria, and on their mad at you, Jerta, when you don't, when Niki, that and that one is an agassi suger man.
One, a dugar sivna, Sirbale, Sirbino, Sirbino, Sirboloni, Sirbina, Sirbudubral, Sirbina, Sirbin, the half of Sirbin. A moment with Dunugar Sim, Wamin, Kenafa, Fine of Kenafa, Chofia Yugar Sim. I'm one near that in Armale Yumulat.
Kabalatini, KBC Keso Jetta. Ujit ana kamera gart jechu wana gamar gitira manjalat
wan qara wani gamachu kenya ni haga wani kunjal qabdiganna wani kenna ka aras asmulateyu wan gujjo jabdu
na wayanna mu wacufti maga qabdi taati datitun tulen wa ada taati datitun man
taani datun guntina
makane
banadire dan
banadire
anuri
atante tuno
ti gorfo tulin gorfoni goga orid akasi tam garsi sujir
ado tanjennu mani khoneni gorfo qaba elellan qaba wanedu term khejira mi mana cuftinu yer mukhejira khunelellani khoneni kun gorfa gorfneni golla kun golla tunchi chofudati aye a to tumme ga fadda fulana man tan khejir tunin mana mani uyu jara mani to kwani ni qaba chu malejira
mani to ko
mani tokko
man qabachu male
mani tokko ninni qabachu male elellan qabachu male elellalle ngorfan dansa gorfo qabachu male wonni jalati datan golla buyo fayan gollatani gollo loni gogaloni dugatani jala gollatani wonni tana ciico ciicon tunini nama intalfudan hati ciico bafti gurba man fudati gorfo bafti gorfi kennitif haati dal haati intallalte len ciico baftif am mani khu wonni ni qab golla gorfa ciico afa sire dagete hafotan am mi jalo wonni man kan ke jirami wa mummen kam subqaya budamata khadada mata khe sadibatan kil khan talfudan ciico tidanif
amma musurbi da hacu jiran kun sirbuloni da hacu jirani sirbuloni oyu da tan lon qofin farsani fulalon olan farsani wane du farsani abaloni farsani fulalon olan farsani
talon tiyire me siul fakhiya
dhaggeeffattoota keenya qophii kana kutaalam mataa torbeetti deebinaa wixata yeroo maraka dhiyaatan qophiilee keenya ispoortiif ameerikaaf uummata ishee dhagahuun dagatina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets addunyaaf keessumaa naannoo galoo galaana Parsiyaa keessatti qooda olaanaa qabdi. Dhugumatti biyyoota naannolee sana keessa jiran waliin walta'iinsa waraanaa Yuunaayitid Isteets waliin jiru cimaa mitii jedhu dhimmooti giddugaleessa bahaatti ittaantuun ministeera haajaalaa Ameerikaa Aan Paatersan. Rakkoo hamaan naannoo sana keessa sababa gareeleen shororkeessotaa mootummaa naannoo fudhatama dhabsiisuudhaan aangoorraa darbuu isaaniiti. Paatersan akka jedhanitti doorsisa mootummaa islaamummaaf biyya shororkeessaa Iraaq gama dhihaaf Siiriyaa gama bahaa keessatti hundeessuuf hawwii jiru gaxxiqqeessuu akkasumas dhabamsiisuuf waliin taanee hedduu hojjechuu dandeenya. Gareelee mootummaa islaamummaa gadhaabuu fedhan naannoo sana keessatti aarii guddaa dhaqqabsiisaniiru. Fakkeenyaaf kan akka mootummaa Bashaar al-Assaad kan uummata isaa cunqursuuf Hezbollaaf waraana Iraan kan Iranian Revolutionary Guard jedhamuun deggaramuuti. Garee kana dura dhaabbachuuf Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni naannoo sana imaammata bu'aa qabuuf doorsisa hamaa kanaaf furmaata barbaadu lafa kaa'uuf hojjechuu qabu. Tarsiimoon shororkeessummaatti duuluu yeroo tokko tokko humna waraanaa barbaada. Garuu dipiloomaasummaaf misoomnis karoora shororkeessota kadargaggoota hojiidhaan ala ta'an hawwachuuf lafa kaa'atan dadhabsiisuuf gargaara. Rakkoo kana keessaa hagi tokko hojii uumuudha. Uummatichi irra jireessi dargaggoota garuu hanga ga'eessonni hedduun kanneen hojiidhaa ala ta'an hojii gaarii argatanitti naannoon sun tasgabbaa'uu hin danda'u. Ilaalcha dargaggoota naannoo sana keessa jiranii fooyyessuuf investimentiitti dabalaa, gabaa walabaa, daldala naannolee giddu galeessa bahaa babal'isuu fi walta'insi biyyootii galoo galaana Awurooppaaf Yuunaayitid Isteetsu barbaachisa. Xumura irrattis siyaasi naannoo sanaa tasgabbaa'uu dhabuun rakkoo guddaa uumee jira. Akkaataa ittiin kan hundee gaffageeffataa dhufe dhimmootii adda addummaa amantii irratti hundaa'eef nageenya naannoof sodaachisaa ta'e itti beeksisan haaraatu barbaachisa. Giddugaleessi bahaa boqonnaa haaraa jalqabdee jirti. Fedhii namoonni aangoo polotiikaa fudhatama qabuu fi daandiin akka saaqamu akkasumas carraa dinagdeef qaban guddataa adeeme. Fedhiin kun immoo waan dhaabuu danda'amu miti. Yuunaayitid Isteets gama siyaasaaf dinagdeen daran haala qindaa'eef milkaa'ina qabuun nageenyaaf guddina dinagdeef michuu godhachuudhaan giddugaleessa bahaa waliin hojjechuuf mala barbaadaa jirti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yaadi simbiraa nu dhaqqabu cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Teessoon keenya ka xalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Imeeli yoonuuf ergitan horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya irrattis yaada keessan hirmaachuu dandeessan. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255942 extensionii 13 jechuun dagatina.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Gaazexeessonni dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona mootummaa naannoo Oromiyaaf hojjetan 18 hojii isaanii akka dhaaban taasifamuun beekamee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gaazexeessotaaf marsariitii oduu kana fudhatanii ba'an akka haasofsiisetti waajjira haadhoo Adaamaa fi godinaalee irra jiranirraa namoonni kun akka hojii dhaaban ta'e. Maddeen maqaan isaanii fan ta'in raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsatitti gaazexeessonni kun hojii isaanii dhaabuuf sirnaan sababaan kenname kan hin jirre yoo ta'u waxabajjii 25 bara 2014 waardiyyaan waajjira akka hin seenne isaan ittise jedhameera. Walgahiin gamtaa Afrikaa magaalaa galma mootummaa Ekuatoriyaal Giinii Malaabuu keessatti gaggeeffame har'a yeroo xumuramutti qonnaa irratti investimentiin gaggeeffamu caalaatti akka jajjabaatuuf hoogganoonni Afrikaa gaafatanii jiru. Kana malees walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa qabee hanga Rippaabilikii Afrikaa Waaltaatti ardittii qabee dhaabsisuun kan ilaaleen dubbatamee jira. Sababa amantii kiristaanaa hordoftuuf jecha adabii du'aa kan irratti muramee haati ijoollee lamaa Miriyaam Ibraahim to'annaa poolisii Sudaan keessaa yeroo lammataaf wabiin gadhiifamte. Embassy Amerikaatti daa'annaa galteetti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11905 11925 2011 ዊጣታን ገጅማታት ኢትዮጵያ ፋኖ ሮሞቲን ደበርሶ ስረትራውታ ገመኬኛን ዊጣታው ለትዴብና በቆናጋሪ ነጋትብሏ አም ሰገንታፋን አማራቱ ትፉፋ